Yeah. Doncic. MC Hardy. B-R-Y-M-O. Yeah. D-U-R-O. There you go. Yeah.
I believe in you. Do you believe in me? I believe it's true. If we try, we could be free.
Navyo kupenda napenda toka moyoni. Na sito kutenda na tenda toka mdomoni. Yamini sito kwenda mbali hata ndotoni. Niko nawe ne kupenda mama ni bebe mgongoni. Mini wako na wewe ndo wangu. Nipo karibu yako umeteka hisia zangu. Mana penda vyako siofu tumia vyangu. Napenda watoto wako pia wawe ndo wangu. Umenishika mama, hilo sijali. Mapenzi yanatamaa ila kwako silali. Baby unanijali, kwa kila hali. Unajua leo ugali kisa tumekosa wali. Ningekuwa TID, ningekununulia zeze. Iwe ID, ukitoka usiteleze. Likubembeleze, mamito wangu. Vyote vikupendeze na hasa tabia zangu.
You and I, we know it's true. Life is green, life is blue. It gets darkest before the dawn. I'll be waiting when you come home.
Napenda napokuona uwepo wako na uhitaji. Nakonda sipokuona jangwani na wendo maji. Hakika sitopona ukenda mbali mamito. Talia kila kona napopishana na tinto. Tunapendana ya moyo acha nitoe. Nikichelewa sana nombo nifuate kwa choe. Napenda kuwa nawe hata sijui kwa nini. Acha walushe mawe kokote wewe na mimi. Yes mama, I believe in you. Kweli we kifaa unaniweka roho juu. Hakika unanifaa mama, nasema true. Chochote usije kataa, nikikupa we my boo. Tupo pamoja kama kidole na pete. Wanini kocha kwetu ilibao la kete. Usije ntema siwezi kitu and the past. Yakale futa mapema ma forget about the past.
Home is where your heart is. Home, forget where the past is. Oh, oh, don't leave us behind, please. Forget where the past is, where the past is. Igor, one more meal.